is on this beat,
ladies and gentlemen.
Hello.
Bestie, no song, I don't remember. DJ, he come gas, square sound, he come gas. Hello, come gas, square sound, he come gas. Na pembe ni na mtoto shingo yake, ya upanga. Hata baba na mama wamekubali, ye nikifa. Mpaka wengine wanataka kuniua kwa mapanga. Katoto chuma kina waka, katoto lawama, katoto matata. Bahati yangu ya mulungue, wenzangu wanaona donge. Wengine huyu mwanamke, wanasema tuwe ndani ye. Wanasema tuwe ndani minae. Haya basi baby. Shosho, oh oh, shosho, oh oh, washe. Mpaka naogopa. Shosho, oh oh, shosho, waonyeshe. Uwi mama nakufa. Shosho, utavunja mtima wangue. Tucheze ana anado, wakinuna wanywe panado. Tucheze ana anado, wakinuna wanywe panado. Haya basi baby. Shosho, oh oh, shosho, oh oh, she. Mpaka naogopa. Shosho, oh oh, shosho, waonyeshe. Uwi mama nakufa. Shosho,
toto ikioneka na italeta zogo.
Weka.
Kisema nataka.
Weka.
Eti kucheza karata.
Weka.
Asante.
Kibaja.